Shama MC miwaza Dit ni kwa mbra ni kwa ati Kuna time ya kulingza mangami Staki, staki na staki Drama na nooks Unipati, staki mamuts Kama si mali, kama si ganji Niko jumanji, niko kwa woods Nika ni tragic, pedi wa nuts Imagine, hell of a dude Telegram chatting, hoka wangwati Broka wa dhambi, super wampu Ka staki, staki Kweni ni lazima, mbono na force Mansa lipigwa, stop a DM Akajamka spread on toast I guess he'll shrink his ego, left him on red and had some hopes. Click ni savage, click ni wrong, he click ni, click ni, click ni.
Click ni anati, skrstayo ni party. Wallahi aki, reza dal Illuminati. Wapi, staki na staki, staki na staki, staki na staki. Staki na staki, staki na staki, staki na staki, staki na staki, staki na staki. Staki na staki, wapi. Staki na staki, staki na staki.
Mana bonfire, mana bonfire. Mana bonfire.
He clicked ya bobo shanti, always gangi, jobless party. Alifuta foreign na ulafia, kateki mwangaza kama kamlesh patni. Life lua lala, view ni ya blamba, staki na staki, blunt umelamba. Staki na, at times ni bamba, and then akaza feelings, vibe kwe shanga. Staki na staki, stamina energy, kama ni mbwakni. Staki na, WhatsApp groups unipati, I don't correlate la umati. Staki na, albonga reckless mneti, atasku react, zero pressure. Swangi na time, kema mamblei na swati, walai aki, mchwaka imbali na. ATM limits ni maximum, teja nambari ya patikan, wako roaming Padre wa Vatican Goma zipop tunatambua nipandi sa Click ya mapegan Click ya warazi Staki na staki Kuntarak na maduanzi Tuko maendeva Mamradi Click ya mapeng Ini click ya mabadi
Click ya nati Skrstayo ni party Wallahi aki Reza dal Illuminati Wapi Staki na staki 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 Wapi Staki na staki, staki na staki
Mana bonfire, mana bonfire, mana bonfire
8-5-1, go ahead and disregard the case, we got him